zlatestmusic.com.
It's a brand new hit again. Mamba the best nigga try it. Alongside Aston DC, baby Trisha. Let's go fire them bullets. Kuta kwena mewa bendi lalilangai Ali amasu wako ndipanga anga bize Ndavirima virima waluti takiti izai Zisanizi angu mewa beze kakowela Kailimbu waka inkila takweo ndi washila Ano masu wanafulu kukufulu kano apeta iti Ndali azia kulia mewa kulukai Valimu kundiseka kuno maguitika Ili ulizi uyo aevo baby girl kuti Aliluya ndo satani mpaya andati Kwa liku yanda kwangu mewa beku kutanda Eno ndalomba opiru keanga ndakuta kwena mewa mandi baby gendi chikuyanda Dalila, dalila, ndapenga nde mugwiti Sinari yangu ndime mamba the best nigga try it MGMT Square Music Chimani Vava All the time, in time na kulola Stombo sa kwa pilu yaka sapala kufola hey. Na inga inga miyoko kupula Cause vupilo waka niwe na keni vutwae hey. Wena kutwa kulikeo nibalala Usveni sile fan sana za kubulela hey. True story mamini na naupula Kono seni cheza oswanela kunu ukwela hey. Auli waka mamini au waka Kono salu na kuanu hakuna ya sipaka hey. Baba ngate basumamo ya waka Balati kukubona wena mwala palaka hey. Chwale mami kono psika vilae lakini tie ni cheza akikuli na kulaela Ha, leo mpiswa bonfire Geni vazie za kare Gina Aston DC Kupuma wali lato na kutonda Kwa pilu yaka kutezi fela fela vilondai Ano mazu vato chitavi olofo ni kuta kwena mewa kuno ingo nzitandizi vonai Ino heko kulikuwa kaya mewa kuno vukata baby girl wandijayai Mwafwa mewa kuno kulicha mabipi Upilu kevu yo baby tuzopange machipi Kufaula mbombu womenda kafaula Ningwite koluse wona mewa benda vila ela Disho mewu ya wamanje nda kachincha Ukute fela kuna baby lutoka lasi nchai Dizo making a sure kandi kontrolo lasi intusion Mewo baby mwandi kandi kuchitia hey. Dila leka zense esisi ya mabimu Kubona huyo kuti anganda pari madamu
Anyubula
Chaitika Dila lilanga
Sancho for this.